Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 14. Noneho mushishikarire kugira urukundo kandi mwifuze n'impano za mwuka, ariko cyane cyane impano yo guhanura ngo muvuge ibyo muhishuriwe n'Imana. Uvuga indimi zindi ntababwira abantu, ahubwo ababwira Imana, kuko nta wumva icyo avuga. Abavuga amabanga akesha mwuka. Nyamara umuntu hanura ababwira abantu amagambo yo kubaka ubugingo bwabo no kubakomeza no kubahumuriza. Umuntu uvuga indimi zindi aba yubaka ubugingo bwe wenyine, ariko uhanura aba yubaka ubw'umuryango w'Imana. Nakwifuza ko mwese muvuga indimi zindi, ariko cyane cyane nakunda ko muhanura, kuko uhanura arusha agaciro uvuga indimi zindi, keretse uzivuga aramutse azisobanuye kugira ngo byubake ubugingo bw'umuryango w'Imana. Niko se bavandimwe, nje iwanyu mvuga indimi zindi byabamarira iki? Ntacyo, keretse mbabwiye iby'Imana yampishuriye, cyangwa ibyo yampaye kumenya, cyangwa ibyo yantumye kubahanurira cyangwa kubigisha. Dutange urugero ku bintu bivuzwa nk'imyironge cyangwa ibicurangwa nk'inanga. Mbese iyo bavugije umwironge cyangwa bagacuranga, wamenya ute indirimbo iyo ari yo niba amajwi yayo adasobanutse? Ikindi, uvuze ihembe narivuza binyuranije no gutabaza, ninde uzitegura kujya ku rugamba? No kuri mwe niko bimeze. Mbese nimuvuga ururimi rundi, ibyo muvuze bizamenyekana bite? Muzamera nk'abagosorera mu rucaca. Indimi zo ku isi nubwo ari nyinshi cyane, nta na rumwe rutagira icyo rusobanura. Nyamara ntasobanukiwe icyo umuntu avuze, mba mbaye umunyamahanga kuri we, nawe bikaba bityo. None rero, ubwo namwe muhirimbanira kugira impano za mwuka, muharanire cyane cyane izakubaka ubugingo bw'umuryango w'Imana. Niyo mpamvu uvuga ururimi rundi agomba gusaba Imana ngo imuhe no kurusobanura. Nuko rero iyo nsenga mu rurimi rundi, mba nsenga mvugishwa na mwuka, ubwenge bwanjye bwihagarariye. None se mbigenze nte? Rimwe nzajya nsenga mvugishwa na mwuka, ubundi nsenge ntekereza ibyo mvuga. Rimwe nzajya ndirimba ndirimbishwa na mwuka, ubundi ndirimbe ntekereza ibyo ndirimba. Mbese uramutse ushimiye Imana uvugishijwe na mwuka, mu ikoraniro hakaba haje umuntu utaramenyera ibyanyu, yabasha ate kwikiriza ati amina kandi atazi ko ushimiye Imana? Ye, waba ushimiye Imana neza, ariko uwo muntu ntacyo biba bimwunguye. Ndashimira Imana ko mwese mbarusha kuvuga indimi zindi, ariko mu ikoraniro nakunda kuvuga amagambo 5 yumvikana kugira ngo nigishe abandi, kuruta kuvuga amagambo 1,000,000,000 mu rurimi rundi.
Bavandimwe, ntimukaba abana mu mitekerereze yanyu. Icyakora ku byerekeye ubugizi bwa nabi, mube nk'abana bato koko, naho mu mitekerereze mube nk'abantu bakuze.
Mu gitabo cy'amategeko handitse ibyo Nyagasani yavuze ngo, nzabwira aba bantu mbatumyeho abavuga izindi ndimi, mbabwiza akanwa k'abanyamahanga, nyamara kandi ntibazantega amatwi. Nuko rero kuvuga indimi zindi ni ikimenyetso kitagenewe abemera Kristo, ahubwo cyagenewe abatamwemera, naho guhanura si ikimenyetso cy'abatamwemera, ahubwo ni icy'abamwemera. Mbese ikoraniro ryose riramutse rivugiye icyarimwe mu ndimi zindi, hakinjira abantu batamenyereye ibyo cyangwa batemera Kristo, ntibabita abasazi? Nyamara bose baramutse bahanuye, hakinjira utemera Kristo cyangwa utamenyereye ibyanyu, azumva bose bamwemeza ibyaha bye, bose bamucira urubanza. Ibihishwe mu mutima we bizashyirwa ahagaragara, maze yikubite hasi aramye Imana avuge ati, koko Imana iri kumwe namwe.
None se bavandimwe, bikwiye kumera bite igihe mukoraniye hamwe, umwe afite indirimbo, undi inyigisho, undi ibyahishuriwe, ibi byo kuvuga mu rurimi rundi, undi ibyo kurusobanura? Byose bibereho kubaka ubugingo bw'umuryango w'Imana. Hagize abavuga indimi zindi, havuge 2 cyangwa 3 gusa, kandi bavuga umwumwe ndetse habeho n'usobanura ibyo bavuze. Ariko nihabura usobanura, ntihakagira uvuga ururimi rundi mu ikoraniro, ahubwo urufite niyibwire mu mutima abwire n'Imana. Nahaba hanura havuge babiri cyangwa batatu, abandi bagenzura ibyo bavuze. Igihe umwe avuga, undi akagira icyo ahishurirwa n'Imana, uwavugaga baretse. Mwese mubasha guhanura, ariko mubikore umwumwe, kugira ngo mwese bibigishe kandi bibakomeze. Abahanura nibo bagenga impano bahawe.
Imana si iy'imivurungano, ahubwo ni iy'amahoro. Nk'uko bisanzwe mu matorero yose y'intore za Kristo, abagore bajye bacecekera mu makoraniro, ntibafite uburenganzira bwo kuvuga, ahubwo bemere gutegekwa nk'uko n'amategeko abivuga. Baramutse bafite icyo bashaka kubaza, babarize abagabo babimuhira, kuko biteye isoni k'umugore avugira mu ikoraniro. Mbese muribwira ko ijambo ry'Imana ari mwe rikomokaho, cyangwa ko ari mwe ryagezeho mwenyine? Niba muri mwe hari umuntu utekereza ko ari umuhanuzi cyangwa ko ayoborwa na Mwuka, amenye ko ibi mbandikiye ari itegeko rya Nyagasani. Ariko nihagira umuntu utita kuri ibyo, namwe ntimukamwiteho. Bityo rero bavandimwe, muharanire iyo mpano yo guhanura, kandi ntimukagire uwo mubuza kuvuga indimi zindi, nyamara byose bikorwa uko bikwiye muri gahunda.